can tie, can tie and untie the tie. Utika mai, mina saka paka taka na potaka maslai. Dona waka na fry, mchaka chaka raka raka, mina taka kuwai. Nipo bize, kama welewi bora ulize, usinkimbize. Misi chelewi bora utulize. You know what I'm saying, you know how I work and you know I gotta pay. I walk on my way. Don't stay near, when I talk, you never say. You supposed to steer, this is danger zone battle. All ranger, what is born, put the phone on halo.
Put the phone on halo.
One step back, one step forward. Hisi na bataki waki wana baki board. Bado tupo poa, kujifua, kujinoa. We move one step back, one step forward. One step back, one step forward. Hisi na bataki waki wana baki board. Bado tupo poa, kujifua, kujinoa. We move one step back, one step forward. Forward, forward.
Kwa jina la ja, I'm high. Mtani kuta mianzini au iliki ure. Ukido kuwa siyo maslai. Kama officer na atai. Hey Siri, we fly high. Over and bow so high. Tunachoangalia ni maslai. Kila mtu mjini ki maslai. Kaska azini juu kama tai. Nyuma mbele kama tai. Ya hash, this time my man's in the bye. Afrika nyumba ina wasabai. If a Masai can a tie a tie. Bila susi na fry. When I die, when you die. Say goodbye, you say goodbye. Kukumbili, high five. Moja, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. High five, the show honey die. Heri wenye kiu, ya haki. Ukija kwetu, uta fry. Stabbed wings. Do not fly, LQ twice, not penetrate, do not fly. Red reason, don't understand me, overstand us. Nakuru puka as kuina wahi, macho kodo, ki must lie. I know you know, no I don't try. Watch kama, to fight like a ride. Natami nika kama, ki koi. My own freedom, rasta parai. Niru nadi siyo koi koi. I'm done, goodbye. We continue high, LQ baby, don't cry.
Yeah. One step back, one step forward. Hisi na bataki waki wana baki board. Bado tupo poa, kujifua, kujinoa. We move one step back, one step forward. One step back, one step forward. Hisi na bataki waki wana baki board. Bado tupo poa, kujifua, kujinoa.
Revolution.
We move one step back, one step forward. Forward, forward.
Papa over sky, ukisikia papa, jua uko high. Doggy doggy boots in a tie. Swift forge na jikoki, bala you don't talki. Sparks zapata kama cheese wa Iraki. New massy back na wa tight na wa bite. Mianzi juu chin kwa kakati. Mawaki rudin kwenye raki. Nipe laki, siyo kaki. Walak malasini, semanini na tisini. Struggle za kuget na kuwini. You kama bati, uko chin kaka peti. Checky, speki na wa feed kama keki. One step forward, provide the password to zip, keep toward. Mie elimu, uwazishe miradi. Vugu vugu kwenye wingu, mistari na shusha radi. Mzuka umepanda, nudi shika padi. LQ Twins, peche na Rio. Track inatoa cheche kwenye sikio. Unatoa vilio kabinanda, vya mapambio. RBP, chama na hundro, ujio.
Ujio.